A microphone filter katiki lo waluga flow.
Tundika kufa kubantu so kwetu gambeo.
Bisa muburu mibunji lavu ya foku yemirira wo. Lavu enunje nyinji kati esanye wo. Tuwari nomu kwa nunga manyite guli kwa wo. Bikonge na mayinja nemi samvu vyo vibade wo. Na yenga tomu kwa nunga fegote kukwa wo. Obate chomu lunji wango kunda goti zara wo. Chokamba moments ze tuwari na katite ziri da wo. Olujiru omu kwa nunga naita katoru gade wo. Janukura masimu yenzori sweet heart wo. Ya kuanga katatango uo kusimu awede wo. Munange kwa tirwe chisebido wozo bikomye wo. Love is not wanted it am wanting ze wo bachamu abakulimba wababye nyo kusala wo yadendi ya lorusi zibula mumunsa wo na yate tukola nkole zimalane zibawo gwe bulwadde kakano chokatera gwe musawo ntude wano wona nsanga odinyo nyore bibagamba yagala ucha tuli nti wancha wangankuraba komaso ntude wano wona nsanga odinyo nyore bibagamba yagala ucha tuli nti wancha wangankuraba komaso. Zijukide ebigambo byo diya byo zo yogera mu class yo mukwano ntino nze nkulembera bukisi ne buhaga baby ngonsibula olunyamba dempate balance obolo okukola bwenyiga you come for rescue no sabulula olw'emimu egiyomba nojja n'oginywegera nasuubiza kukolerera ababiri we tulibeera ondesema olugendo mpamba nasibitegeera eyandibadde laavu miranga gye gimperekera laavu sagisuubira nti bweti bweribeera okulukusa amaziga bwentyo nembulu agasangula mboneredde switchati babisasira byonna byenna kukola mukwano siribiddira omuzimu gw'obubulungu koye okunnondola taasa baby nemenye mpanirira laavu emenye mukwano ntude wano wona nsanga odinyonyole bibagamba njagala ucha tuli nti wancha wangankulaba kumaso ntude wano wona nsanga odinyonyole bibagamba njagala ucha tuli nti wancha wangankulaba kumaso jibye mpulidde nga baagala nkukyawe mbolwa nkisule bwennindirizi zo zikutawe. I'm not that kind of nigga by the wenze laavu yange bwerufu just one way kyokka tomaze nondeka ndibwa omukitawe endiba teriddamu okunyuka mu kisawe. Sonyiwa baby ebigambo byabola babirabe baagala kukyanga bukyanzi just nga zowe jjukira nasuubiza nasala wonkuwowe lwakuba tompadde time. No way, onyemerwanga nkaba ya yewowe. Ntude wano wona nsanga onyinyonyole bibagamba njagala ucha tuli nti wancha wangankulaba kumaso ntude wano wona nsanga onyinyonyole bibagamba njagala ucha tuli nti wancha wangankulaba kumaso.
You know what it is? Love is almost blind. That's how the man call it. A bro pan a pan. Redemption.